exclusive at ninjaphoenix.com.
Waliona simbe menyesha wakadhani ya nipaka ya nyumba. Ngawa kamangwa dharura, saizi wamekaa kwa ambulance. Galia upuzi, nani ya amuki, alimaututi, yani kwa ufupi. Ukija vibaya unaweza fanyiwa ujuzi. Hey, kodi ni tight, juu ya phone all night. Mina kaka M everyday tupo side, tukibonga mikakati. Suti za Versace na Kaplan's bossy. Huko jiongozi, smelling all saucy, neck is on frosty. Na kumuka siku zenye mtosi luaga costly. Yona kula sushi, world gone costly. Kwa gana ndikia beats na unenge, neza ten juna speak na uzembe. Sijadishi tangu siza ni jenge, kison kajipikisha kwa riku wa madebe. Sezi ni nangiri nichi kwa mpepe, ya bandro singine kwenye jeans kuna venye. Kiezi ngojama beach wanipende, nyenze kunyonyo na malichi na mamende. Excuse my French, tendency to lose my sense. Niko jua kama when I'm paying or deduce my sense. Let me introduce myself, tell me one. Excuse my French, tendency to lose my sense. Because you are come up and I'm paying what they use myself. Let me introduce myself. 21. Very sick, nana jome checky symptoms. Mindo reason I'm a rapper on a sim soft. Then it's fit, nanya whip, niki respond. Na receipt, waki sweep, pale inbox. Check it, this too. Kiza mblena, kibonga juu ya hip hop. Ni the audacity, kuneka na ma wanna BMT. Or me develop personality kwa TikTok. Fast key, tip it off, it's crypto. Mita young queen, still skill, waka tip top. Nika change scene, in the skill, waka switch top. FMC, juu ya list, ya ma hit song. Hasa ni fit, tuwe make meal na ma energy drink. Mina watu yaji, never in sync. Kutumia kili hakuna membership fee. Watu makatoon kama sasa misfit. Excuse my French, tendency to lose my sense. Niko jua kama when I'm paying on the dues myself. Let me introduce myself, tell me one. Excuse my French, tendency to lose my sense. Niko jua kama when I'm paying on the dues myself. Let me introduce myself, tell me one. Sasa rapa kona views over 10M. Ni bidii na consistency ya 10 men. Kona taka jani easy kuwa Ben 10. Hata mosko nsufiga tizi kujimaintain. Too damn clean, move car queen. Nyungi za baridi mina flu vaccine. Muse mamatini na nadrul caffeine. Nani kama mimi tuko through that scene.
Myself, let me introduce myself. 21 Kaka Empire at 9japhoenix.com.